juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture Scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Yeah, na saizi sunacheki jo Rapture the Scientist Raw and Uncut 3 itakuwa ikigo down next week on Saturday the 16th of December at Nairobi Cinema. Early bird tickets going for 1500 shillings only. VIP going for 5000 shillings only. Na lazima tuteki opportunity ku shout out the one and only Jackie VK aka Awinja, si ndio?
Yeah.
Kwa alisema eko nene.
Eko nene.
Akatoa tiko tano, si ndio?
Yeah.
Yeah,
man.
Yeah, so Awinja tu asante sana. Hizi tickets tano zitafikia mafans hapa na pale, si ndio?
Yeah, yeah, thank you.
Yeah, na kama hujapata tikiti usisahau vile tumesema early bird tickets just going for 1500 shillings only.
Yeah.
Next week Saturday tupatane Nairobi Cinema. I'm looking forward to that day because the dude of Nari here hira yuko like just jikani kuja kwa stage na suti ama nikuja na
you guy ni suti
yeah na take it umeamua suti si za maiti peke
yake. Hi you guy, niko na karibu miaka 2 sijavaa suti.
Yeah, umekuwa tu ki
raya zangu na just yaini unaona suti.
Yeah.
Lazima niona tu kwa picha.
Really?
Oh. Nataka nipige pamba nyingine hivi ndio ni baba ya nani.
Eh.
Wewe sio niuliza.
Eh.
Baba kwa nini endagi kazi na koti? Niambia hapana.
Yeah, come it's the digital world.
Yeah, it's the digital world.
Yeah, so next week Saturday, we are looking forward to that. So you are you nervous?
Ah yes, you guys niko sawa. Namgojea hiyo December unajua saa tutakuwa tunakaribisha Christmas because hakuna nothing to smile about you guy.
Yeah,
ina dinisha.
Yeah. Aruto so, I give it to us.
Hey you guy, we are receiving it. You guy tuna receive. Tukienda kuamsha kichwa, tunaambua bend over. You guy kama uja receive na wewe ni Mkenya.
Yeah.
Ah, wish inchi.
Juu ni yule kuna cheki ndudhi akasema ati hii motorbike at 3 years ago ilikuwa 70k signing to 60.
Yeah.
Size inaelekea so tatu by the way.
Yeah.
Motorbike inaenda kufikia bei ya gari.
Yeah. Yeah. Okay, but tusijali you guy. Ni hivyo tu. Kama Yesu ameamua lazima tupitie haya. Lazima tuyapitie lakini tuzacheka tukiyapitia. So tupatane December 16th next week Saturday tupatane hapo Nairobi Cinema. Eko nene.
Eko nene.
Alafu pia nini? Eh, kabla tuanze show pia acha nibaki nime shout out Dema naitwa Elizabeth Juma. Elizabeth Juma ndiye alikam akatuchanua juu ya stories za land. So kuna watu walikuwa na michiki kwa comments, watu wanauliza kwa nini kutupatia contacts. Company yake inaitwa EM Prime Lands, unza baki ume check out emprimelands.com. Baki ume reach out to EM, baki ume have your discussion. Vila likuambia, even EM mwenye likuambia, lazima urifanya research peke yako. You get it, Javo? Like ati kabla uzwe land, unafaa kufanya research peke yako. Like kuna vile search. Saizi Rapture na kuzia land. Unza baki umeenda, umechukua zile details mekupatia. Alafu wende Earthy House, alafu Earthy House watakuambia kana own your land. So mi vile mina kuwaga Makario Souma. Unaenda pale unapata the land is owned by Makario Sodero. Alafu bado unanilipa. Baadaye Makario Sodero anatokea huko. Niko like you could have done that for yourself. Kuna vitu kama hizo za mavoko ati zingetaka kujisave zingejisave. All they needed to do. Atiko unaenda kwa ile ni ya mavoko na notice iko owned by you ni East African Portland.
Yeah.
Eh, the same way raya za Kirima. Hizo raya za utawala. Ilikuwa live tu ukienda pale hiyo usearch unapata ni jina ya Kirima alafu kwa hapo unalia serikali nisaidie
yule anaje, lakini sasa raya za kawaida unaelewa tu, unajua watu wagaona bailani ni kama wanaficha,
si ndio nakwambia sasa you guy, that's why tunachanua say iko nene.
Kama
wewe ni fan wa iko nene baki umefanya search peke yako,
waachane na waachane na shega wa mashaba,
si ndio?
Because kuna raya zingine
ni gari wa mashaba,
hiyo ni gari wa mashaba.
Yeah,
kuna raya zingine zilikuwa zinalia hiyo ya Njiru, Njiru plot.
Yeah, yeah.
Bwana wife ajui kama haziana kwa gana shamba. Lakini since sasa ira
yeye
imerushwa do.
Yeah,
inaanza kulia you guy.
Alafu kwa unashindwa ni nini? Nira inaitwa Ian Joy natafutwa na pastor because tuna record this on a Sunday. Ira ajaenda choir. So inaitwa working hard you guy.
You guy offering you guy mtoto.
Yeah, so ira haikuenda church. Alafu apart from kuenda church haikurusha jo nini? Inaitwa nini ile?
Fungu la 10.
Yeah.
Leo ni tarehe 3 jumesahau
mara. Yeah, sio
na Sunday ya leo. Sunday ya leo kama hauna do avoid avoid at all costs because ni mabasha zinaongea.
Alafu nini na cheki hii story tulikuwa tume discuss on a Saturday, but that Saturday tukaenda up tukipiga photos So juu tulipiga photos lazima tuulize raya sio kawaida you guy mental health inakupelekaje?
Yeye niko fit kabisa you guy, every time napigwa picha you guy nafurahi, picha ni ukumbusho. Picha ziko sawa kabisa you guy. So every time nachapa picha nakuwa niko fit
you guy, ni kutunonaga jo like you are so excited when the camera is in front of your face.
You guy niko sawa. Mwaka nikipitia tao. Raya waga zinaniita. Zinajogule ni customer wa picha. Mi ni customer you guy.
Hey. You guy na jina manisha in another life. Yeah. Wenika socialite fulani.
Yeah?
In another life, this dude is photogenic. Yeah. As soon as like, tuko tunapiga picha hapa, tunambua like make poses. Mi na Ian tuna struggle jo. Hii raya just comes out. It just oozes.
It just oozes.
Piga ma pose zingine mbaya mbaya you guy. Zile zote zenye nilikuwa naona wajua nikiwa gidare. Nilikuwa naona kina Ludacris, ule rapper. Amekulwa zingine you guy kwa
studio. Kaposta ya kinyozi.
Hawati walikuwa kinyozi.
Luda alitumika.
Ludacris alikuwa kinyozi. Chris Brown alikuwa kinyozi.
Ice Cube.
Ice Cube,
Tupac,
Michael Jordan, Tupac.
Cause Tupac yo Jordan yake. So kitu ilikuwa funny ni I think ni mimi na wewe tulifanyaga tukifanya show inaitwa Raya mimi na Iraya. Kwa nasema vile iliendaga huruma. Nikapata jo Tupac jo. Tupac iko mpaka na kale ka nose ring. Shida ni ukimwangalia vizuri jo vile amechorwa na kamtu la Kilonzo. Kwa kukaga hizo zako.
Kukaga hizo.
Mababa shop, I think I'll get to anyone. Like, unaweza chora, unaweza chora. Yeah. Then wananipatia. Cause mimi ukinipatia hiyo kitu ni chore. Ngia enda kutoa hapo kikaka au ni mwa chore. Like, So, unaweza chora? Kwa?
Just no, unaweza. Actually, kwetu mimi ndio siwezi chora.
Yeah, oh, okay.
Cause bro ako sawa. Bro mwingine alikuwa sawa.
Yeah.
Nani? Since sijui like, but it's from my mom actually. My mom said because anaweza fanya kitu alafu aseme ati aka sketch kama aka kwa aka take time it can actually come out
yeah
so okay. Mimi siko nini na ni painting think me paint two words.
Oh okay, nasikia. Tu donari mzachora mimi siwezi chora mimi nikachora
tuseme na chora kitambo ile ya juju tu ya cartoons but naweza chora bado hizo za kinyozi. Naweza chora hizo. Hizo za kinyozi na chora fiti kabisa. Kama kuna matri flani ndio na Obama amechorwa na kartuli nikaona hii pesa ungenipe. Okay. Kama wangekuwa ameandika hapo Obama. Niko Afrika ni atuli jo. Niko la hira hiyo. Reisha kwa celeb baki kwa matri. Niko na hapo change you can believe niko na ya atuli jo. As in, you guys matri zinachoma but squeezy wanajaribu.
Okay.
Unajua matri waga wana spend do kwa wasanii. So. But kuna zingine bado za uchoma.
Kuna za uchoma. But hiyo ni imetry kuona like na try kuangalia Obama na Tuoli. Hakuna any similarity.
You guys alikuwa na Tuoli. Walai. Jo alikuwa amefura uso na Obama.
Kwa na change you can
Obama naga mashavu lakini yule Rahel kwemeka Obama mashavu nini.
Alafu pia nini of course lazima tubongeje vitu kadhaa zime happen. So kuna watu walikuwa na hama masaid za ilikuwa ni Kakamega huko. So kuna house kwa zina demolishiwa za wadosi cause I think ziko on the wrong land ama kitu kama hiyo. Unajua Kenya inakuwa guys, that's why tunasema jo kibai land kuwa careful. So since hizi zilikuwa on the wrong land zikamwa lazima ziangushwe. Then in some rich dude's house wakiangusha wakapata tortoise na wakapata nyoka, si ndio? Alafu ikafanya jo nikafikiria jo lazima tuongee juu ya watu kuhama, cause watu wakihama inakuwa gani serious jo. Kuna vitu watu wanakuaga nazo kwa nyumba zile ni inaitwa nini ni siri ya familia. Nacheki. Yeah. Alafu the neighborhood the neighborhood that you live in is very important.
Yeah.
Na wajua kuna places kama Karen, kuna kwa na the Karen Resident Association. Yeah. So unza kukihama huko, alafu wane umeitua meeting. Niko like, oh, so what's your name? Uko, my name is Abisai. So Abisai, how have you gotten the wealth to come to this neighborhood? Uko like, I just won Sport Pesa. how much did you win? 200 and maybe 30 million. Okay, okay, so you're not rich, but you're coming, you're there. Yeah, mm. Keep going. Mm. Then we'll lose. So where are you living? So we kitu kama huruma. Did you have cockroaches? We'll introduce a whole new species of cockroach huko.
Resistant to nini?
Yeah.
To pesticides, you guys.
Yeah. So lazima, they have that discussion.
They drive, you guys.
Yeah. Yeah, because in akwaga serious. Yeah. So so is it kafanya fikiria raya zikihama, do you check the oreo kuz muchukia kuhama? Kuz zile secrets za familia zinaweza tokea pale.
Yeah.
Kuna kale kangoza kamoja likavaa just long enough. Unajua kuna kwa ganile like umekavaa hauko unajua kama itoboka una notice oh shit kama itoboka.
Yeah.
Like lakini sijatupa acha nitatupa yeye kesho.
Alafu meka kando.
Yeah. Yeah. Unakasahau then ukihama raya zina kaona ziko like eh yani watu wengine wanaishi aje.
Unajoka utupo nje.
Yeah yeah.
Hizo raya unajua zinakuanga na haraka. Na hizi ni nini? Unataka hizi? Kuna kale kapepo unasikia ngapi? Hizi unataka?
Eh.
Mm. Una kaangalia unasema hapana hizo tupa. You guy ndio inatoka na ngoza.
Yeah. Hapo ndio pata jora ya fulani dreame. Unajua kwa rap ya poverty wa gagwan. Unaweza fikiria ngoza yako ile imeritai jaritai. Another dude is rocking. You don't want. Unajua ngoza inakuwa so inaitwa nini personal.
Yeah.
Yeah. Like if I've rocked it I don't want anyone else to ever use it.
Mm.
Wacha iwa kimepotea.
So, there was a deny si yako.
Yeah,
because you're the only grown up there.
Yeah. So, you guys, have you, ukihama, what do you worry about? And ama have you ever seen someone akihama, ukashindwa?
Nizile vitu mi wana, you guys.
Yeah, yeah.
Na most of the time, ukihama ile kitu waga ina stand up ni mattress. Kwa kale ka pick up, you guys. Na si chukwa nina ekangi chini.
Yeah, kana ekangwa uko.
Kana ekangwa juu.
I think ni juu kweka chini afu yekele hizi mavitu zingine kaneza kuwa destroyed. Kaneza kuwa flat. Kaneza kuwa flat, bae. So kana ekangwa juu for its own protection.
Alamu bado kaneza raruka. Kaneza shikilia kichuma. You guys mkifika huko. Ito kemeraruka, raya. Wanza wacha tulipane mattress. Jizo raya. Jizo raya zinezaenda na mizigo.
The same way unasema wasi waga reluctant kuchange ngodha. Wasi pia waga reluctant, wasi wengi pia waga reluctant kuchange mattress.
Yeah, yeah.
I'm a victim. Ni kile ni ile kitu mimi usema but unajua kisha lala uamke you forget.
Yeah.
So ukirudi kulala niko like by the way. And then unaona like you need to unapata family inaongezeka and you need to move, you guy. So unajua kale kakininika kakifungwa joke. Alafu kwa ningini ya pale juu.
Yeah.
Yeah.
Family.
Kuna
raya
nilicha kikihama. Bishti yangu. Gaya nikaona. Tumefukunja mattress cho. Kashanga, what are these writings?
Oh, mattress imekunjika.
Yeah, imekunjika.
A good mattress. Haizi kunjika. Yeah. Unajua?
You guys.
Like a good mattress. Ata kuiweka. Ukiweka gaivi, half. A good one, half ata yuezi. Yuezi, but. Kayako ni half, inachapa half. You need to work harder.
Yes, kama yako ina
chapa. Kaina roll. You guys know.
You guys kuna mattress. Na sasa yo nakwambia hiyo ni godoro, you guys. Hiyo godoro.
Eh.
Mkodoro.
Yo mkodoro.
Eh. Yako ilikuwa
kalkalike.
Yeah, you are
ilikuwa like. What are these strange writings uko kando? Cuz it was super thin. Back in the days, check hizo mattresses azikuwa. Kitu ya kustajabisha.
Yeah.
Kaya nika notice. Haya, ini ile mattress alikuwa nayo high school. Kamuuliza, kaya unahama ama umerudi chuo.
Ilikuwa how old?
He was in his 20s.
Yeah. Like maybe early 20s ama late.
Yeah, early 20s. But not on like
24.
Yeah, like 22. 4, 5, 6 years.
Yeah, shit.
No, let's kama, say yo nini alikuwa me.
Amevaseko.
Yeah, for 4 years.
So that's 10 years.
That's 10 years.
You mean a few presidents. Naje hivyo.
Naijamek.
Yeah. Yeah, oh, okay. Damn.
Yeah.
Dudes out here relying on their parents. Mina is a feel like guilty. Ile time uko pale juu hata ukileta kadem. Kaone. Because unasema bado ilikuwa... Imeandikwa jina ba. Damn.
Unajua kulikuwa inashonwa in the sense that walikuwa natua this cover ya juu. Juu ya Wizi High School. So kama nini yako ulikuwa umelebu ikitolewa hiyo kitu ya juu. Ibaki saa ile kotoro, you guy. awezi jua.
Godoro ilikuwa thiringenye.
So ina bado imechapiliwa. Jina zake na admission.
You guys jo kuna a certain level ile ujipendi jo. You guys ni jo. Unajua ile like sisi ndile right tunatafuta that soft life. Ikifika you guys nataka kuchoma. You guys mpaka waga nishaeka ile mattress nataka kuimport into the country. Hii nimekubali Ruto achukue ushuru. Niko chukua ushuru because by the time na afford. You guys kuna mattress states eh? I think inaitwa Tempur. I think hiyo T-E-M-P-U-R. Try kucheck. I hope sija make mistake. You game kilala wawili. Uwe melala hapo na waifu melala. Moja nyo wakianza kusnow. Ina sense juu alafu inajiadjust. Soko lukwa mesnow hivi. Inajinu alafu unaacha. Alafu isa idea waifu wako haijamu affect. You guy bado amelala usingizi wa pono.
Hey.
You guy. Kuzinaje yuko hapo kama kukupono because she's a chick. So she's naked. You guy. Amelala kama kukupona usingizi wa pona. Eh, jo inajinua jo, inajinua pole pole.
Na naka kanaita go electric kama kanaita go. Ile wa
garama. I don't know how it works.
Ile wa garama jimoto ni gani? Because nishaionaga tu kwa movie. Nikaona kuna mattress, kuna maji moto.
Hey, water bed.
Yeah, kuna water bed. Kuna water bed.
Ukiingia pale ndani you guy. Una tune in maji na kwa moto.
Yeah, you know una jina hiyo? Inaitwa kus kuna hiyo something mattress okay we're going to adjust
temper pedic kuna temper pedic kuna ni aina you guy but sana sana yeye unasema ni temper pedic
yeah jo unajinua
that's a fortune yeah ni ndaye jo
ni how much
hapa Kenya
inauzwa Kenya tayari
no unasema like oh jo amepeana hizi prices za Kenya
yeah so inakuja mangapi
hapa naona ni 321
Tuna check it.
Kuna 743K UK.
Yeah, you sasa wewe try kumajinua ni sonko jo. Instead of
kununua. Oh, yani ukafunga.
Louis Vuitton. Nunua mattress. Jo ile hata itafanya. Hata ukitaka kuamka uvae Louis Vuitton. Ni kama mattress na kuambia unanijua kweli? Unanijua? Yeah, jo. Wewe check it. Ina just dig it. Yaani nakuonyesha kabla there is levels to this. Alafu hiyo ati ni mattress ile hata uwezi umwa na mgongo. Cause ukiingia pale inachukua shape yako jo. So kitani hivi iko like ah hapa kuna maini ya hii raya tusisukume maini ndani. Wacha tu adjust yani si kama hii yetu unajua hii yetu waga ina ni ya kiraya ile kuna time na agi na mattress. Mimi nataka kufinya mgongo kusema usinifinya.
Kwanza waga ina nini inakusukuma katikati.
Yeah.
Kama ile niko nayo saa hii. Huku side na kaampia. Side.
Nimekwambia settle here.
You guy najaribu kwenda hii side. Nikisinzia inarudisha. Azi niko designed kuisha tu hapa kato.
Yeah.
Hai ejeisha mali pengine. Huku side niku kumeinuka. Side kumeinuka you guy.
So you guy kuna time all at the corner. Because you are like today my mattress is not going to move me. Wala bado yuko move katikati.
You guy anajibaraga katikati.
Kabla jua ni kuroll.
Ni kai na mbira here there is no one here. The at least just cut.
Let me say try kulala nikiwa diagonal. Ni beat your mattress nione. You guy linarudisha katikati. Nguzi lirudi, kichwa ikarudi. So zote za Kenya ziko hivyo.
Kosa unajua sasa kile ira yeye anasema. Pia za Kenya ni smart mattress pia kwa. Kile kingine
ya yeah, ni kwa gani kwa adjust.
Yeah.
Inakuwa adjust.
Yeah, inakuwa adjust. Yeah. Yeah.
Sasa ukikuwa na mama pia bado inaacha shimo lakini saa biga. Bado huku ni kumpia lakini sasa hapa katikati mnaweza toshia mtu mbili.
Yeah, inawasukuma hapo katikati.
But za Kenya zinachoma hivyo na tumeshazizoea.
Yeah. Alafu you guys ikikam to a ghetto livity because unajua sisi tunakuchukua kaza rapture the resident ghetto expert. So I think Irene kuna tuchanua juu atakuwa nini ma blocks za ghetto wagazi kuna gate ndogo.
Yeah. Ukienda kwa Makeja Mob kwenda Kayole, Huruma, hizi maestro tu ziko na hizi apartments za kiraya za mabed sita na ma one bedroom.
Yeah.
Unapata gate ni ndogo you guys. Baka wewe mwenyewe ukiingia unainama. Na wewe ni mfupi tu. Si atwe ndraya refu. Wewe ni mfupi tu but unainama.
So gate si size ya mtu like a full human.
Zizi. Kuna gate ile kubwa and then saa kuna kale kadogo kamekatwa hapa chini. So hako kadogo kana kwa kamepimwa you guys. Kitu inaweza tosha tu hapo ni stool. Na kuna kitu kingine. mattress yezi, viti yezi.
Although mattress ukiroll kama ile haya unaweza fitana. Eh? Ile best ya haya.
You guys say
you. Yes, iko.
Labda iko imeisha.
Azikone za roll. Zapita nayo kwa weapon.
Eh, unaweza pita nayo. But hizo zimekuwa hivyo. Zwa bio design ya kuhama. Ukiamua kuhama na hujalipa, utaacha tu vitu kwa hao. Because lazima agent apigie.
Yeah.
Kwa hako ka get kadogo. Juu kuna raya yangu ni kwenye kushi, ilijaribu kuhepa na vitu. Lakini sasa ya naye alienda kwa balcony you guy. Sasa zile balcony za huruma. Zile ni refu na bado majirani wana, majirani wako tu hapo. Si ati balcony ni yako.
Yeah, yeah.
You guy ikatoka na viti na kamba. Katoka na viti na kamba. Asubuhi, kitu kama 7-8 kielekea kama watu wajaamka. Sasa watu wasikia, vitu zinapita kando ya hao. You guy alitoa kiti ya kwanza. Agent alipigiwa. Alikuwa Ruiru. Ilikuwa before Uber.
Yeah.
Raya ilichukua taxi hiyo. Karibu toa ine, toa tano. Anaenda. Anatoroka na vitu. Raya ilikuwa inaenda. Yeah. Ilipatika na kiteremsha sideboard. Kwa hapo chini. Teremsha! Weka! Weka! Raya ni nazireceive. Ilichukua hizo vitu zote kazi yaka kwa store. Anzeri kuigisa hapo.
Oh, kiateka.
Kiateka. No. Bono wezi tumia gate. Ni nafanya utumii get. Kumbe Rael kuyataka kupilikuwa na deni ya miezi 3.
Miezi 3. Na hiyo kitu waga risky jo because ina diget unza kwa tu una mind your own business. Rael na hama kiti ya Rael kuangukia. Kaza hiyo. Like it's so risky because yo kushikanisha hizo vitu. Because waga ni
wala kama tremsho kwa Rael ya 3. Kuna vile waga zina tremsho kwa balcony.
Yo Rael kwa floor gani?
I think alikuwa fourth floor. So kuna raya moja.
Angekuwa first floor angegera wewe
zake. Ah, haraka sana.
Sinio?
Haraka sana. Juu unajua blanda ilikuwa, unajua kwa hizo ma balcony mob, bado watu wanikanguo. So unajua hiyo ndio kazi ya kuanikanguo. So ilikuwa inapita na manguo you guy majirani wako. Eh, namna gani bana? Itoa vini? Because lazima ipite juu ya nguo, ikiguza nguo zinaanguka.
Zinaanguka.
So kalimnukia you guy. Kalimnukia kumnukia. Hizo vitu zilibaki hapo.
So you get in a kwa serious mpaka kakiti kadogo akaezi vita.
You guy kakiti kadogo akaezi.
Yeah.
Akaezi jo. Raya zimejaribu. Hiyo kitu inakuwa imepimwa jo na mafundi. Jikitengenezo hiyo raya inakuwa hapo. Mwenye hao anakuwa hapo. Hapana hiyo yakakidogo. Hii inaweza tarehe kiti hapo. Yaani kanae kwa design mpaka wewe ukiingia unainama jo.
Na hiyo sina maanisha nini? Ukiingia hapo alafu life yako ichange uanze kunaona inabidi uhame. Usitafika level. Hauwezi pita, si ndio?
You guy inapita, huwezi pita.
Yeah, you guy ukinaona sana itakuelekea. Cuz vile Ryan anasema hata stool hizi. Yaani kizi kiti iko na arms hizi pita.
Kiti iko na arms hizi pita hapo. Ni msio tu anaweza pitia hapo unainama. Unapitia hapo na kwa imefungwa na kufuli. Na kwa imefungwa na kufuli kiraya. So kifunga inakogemea kwa ya lock. Hiyo lock mtu yote anaweza fungua. But hapo chini ni kifuli, juu ni kifuli. So huwezi fungua.
Hey, you guy, you're in serious.
Na imagine if you move in sasa.
Zi sasa ukimove in sasa difference ni gate sasa inafunguliwa, si ndio? Wanafungua. So hiyo time sasa inabidi ukue a movie star.
Yeah.
You knock out the caretaker unachukua. Na knock out caretaker unachukua. Unaenda unamfunga kwa room. Yuko. Alafu unatoka na vitu zako.
Yeah. Na hata ukiwa una vitu zile zinaweza zile zina inahitaji gate kufunguliwa, malandlord wengi wako wanakataa.
Oh.
Wanakwambia wewe hatuwezi kubali hapa. Unajua mimi siko Nairobi. Niko Lisafi. Sasa una vitu kwa nyumba. Na nimekuachia nyumba na ukikomboresha mtu.
Yeah.
Unaweza kuja kukombolesha raya yake.
You get cosmic ile nilikuwa nafikiria, but we go back to the land of America, or the land of China. You get on wakale kama mattress ka kupuliza jo. Alafu na Josie bado ndo zainunua. Then nakuja nayo usiku like, "Eh, tungangani, tungangani, tungangani." Tungangani. Sikia kwa hapa. You get a fit at hapo. Haujalipa 3 months. Raina ingeka kwa huko. Unaona ta mattress iko hapo. Unaona naishi tu hapa tu nini? Naenda kukutafutia pesa. Nika unaenda. Umekabeba joka. Kwa kuna kwa gana hizo jo. Kuna kwa gana hizo like.
Kwa pressure.
Nda kwa pressure. Unapata ni big. Yeah jo.
Oh.
Unapata jo ume ngangana na kuipeleka juu. Alafu jo sasa uzuri wake pia na kwa ga heavy juu. Huko ndani nika imekuwa machuma. Ni zile za ku.
Oh,
za kufanya
okay.
Nini but
spring
unaweza kashrinkisha bado enough kuyaka kwa bag na upita nayo Yeah. Unapita na kiateka goda leo nakuletea pesa. Leo lazifanye. Leo lazifanye. Ikona chiara ya stove jo. A stove ina digeto. Yeah, kuskala ka stove ka kanini si bado. Akojo kana kuoga like the number one thing mtu akiingia ghetto, si ndio?
Kale ka tambi. Mtu bado tu.
Le paraffin. Paraffin bado uzo.
Eh, paraffin inauzwa. Unaji kiongezwa mabei vile raia zao uteta. Sasa mafuta ya stove wanaongeza bei ya nini? Wanataka mafuta ya gari iongezwe bei si ya.
Ya stove.
Ya stove. Because unaje hiyo mafuta ya stove. Hata mafuta ikiisha.
Yeah.
Si ka gas. Bado food inaweza hiva because hizo kitambi raia uzipandisha
kanapanda anapandisha gwacho of course zikiwa mpya waka even as a family mko so happy
new ones
kuzina kwa gapala jo kuzika kiisha jo mtu nini unakasukumaga jo afu na hope mafuta
bado lazima jaje
itakuwa at least ime yeah so kuna time zapata kuona mafuta lakini haifiki stove kama isha jo kama kwa kaki cause every time kakisha mtu kavuta juu
eh unapata juu
hiyo ni shida
eh inakoga shida hata kuna rai ikiwa na ile koroboi and then stove isha mafuta you get koroboi jo kaka tu mafuta rai inapika tu na giza
yeah
giza lakini sio unajua gas inakuishia kakiraya eh inaweza kuwa inakoroga sembe gas iliisha na rai imetulia.
Gas wisha gao. Alafu gas wisha noti saisha aki taimpoa. Naisha aga saa 3 usiku.
Naisha aga kiraya.
Time kumefungwa. Jo kwa like, hey, Buddhas. Kameisha. Sae nabidi ubaki umeenda kwa nini.
Naisha angi peke aki. Misha you notice kuna zile vitu ni kama waka strings attached.
Yeah.
Gas, mafuta.
Token.
Token na tissue paper.
Yeah, we are seeing what you are doing there. Tumetoka kubonga juu ya stove. Alafu ila iko strings attached. Yeah. But the cost of living of course imekuwa ni aguan. Alafu tukibonga juu stories za kuhama. I think Ian pia haja ile ishi kwa kihama illegal.
Oh,
inajiteteaga his a friend was hamai. Stories za Ian.
Yeah, ndio ulibambua lini Ian
ndio. Mimi illegal.
Kumbuki kuna siku ila hili niambia tulikuwa kwa lori jo. Tunasikia kuna promotion huko hivi. Yeah, this dude and his friends.
You guys,
I never trust this dude. This dude is a babby.
Kuna support. Kuna support best yangu you guys.
Yeah.
Alikuwa na try kufanya kazi ya movers. Sasa kumbe sisi ndio tulikuwa wale watu wa na ilikuwa ni high end. Tulikuwa kwa stojo.
Ambia watu ilikuwa wapi hiyo? Ilikuwa ki ni neighborhood ya kifahari.
Yeah, neighborhood. These are size a gigiri you guys.
Sikia you guys.
Gigiri.
Yeah, this dude does not play.
So tume suit up tuko na ma overall na nini.
Ya mulia na mbaba.
Atuko branded you guys. Atuko branded like.
Mko mava overall.
Jo. Guys, sasa unajua ni poverty, just try to be poverty you guys.
Yeah.
Eh tumeingia pale. So sisi tulikuwa tumeambwa tukaendani. Vitu zikiletwa nisi tunazipa tunazipanga
kwa lori. Sasa
kwa lori gacha nikuambie there's nothing bad kama kwa lori ndani na ilikuwa ni ile si ile iko na nini open roof ni ile closed chuka. Sasa vitu zinaporomoka huko ndani na ujui ni nini unajua. Sasa kama nini iki hit kabamb kid kabamb no chiki well unit inaanza kusongea ju na uyoni
ulikuwa ndani
kwa giza sasa kwa giza hakuna bulb tu amuonani.
This was before smartphones.
This was before smartphones.
Awezi alonja smartphone za mulika huko
unaweza mulika
amjui mko wapi amjui mnaenda wapi nyime shikilia tu vitu alafu maybe umekwa side ya TV jo. So I think
so mulianza kutoka.
Tulianza kutoka.
Oh, cause okay.
Una check it ni store ndani. So kutoka kwa gate.
Kuna
so
main gate.
Like, yeah, kuna main gate sasa. You get a distance. It's like almost half a kilometer. Tukasikia tu ime come to a sudden halt. Cause kasukumwa na kabati yuko ndani.
Kabati kakwambia iko nene. Where are you going?
Yeah, tunasikia mazungumzo. Sijui nini. na nani ameambiwa tumeambiwa sijui nini unachosema ni mamambo
ma mumbling yeah try to save yourself from the kabati
Lord inafunguliwa huko nyuma sura zingine hatukuona zimejam jo
shukeni
shukeni galabda ni kama ukitoka ile keja yenu to so dark sasa je kifunguliwa unasikia two voices mnatoka kaa wafungwa
na lazima kuwe careful kwa sababu zaumia je lori iko juu so lazima kuwe careful
tukaenda mkae kando ilikuwa na car roaches man so iraya ni kama akuwa amemaliza
rent rent ya gigiri jo yenye watu wanapenda soft life unajua gigiri si place unafaa kuenda kama there is a day you can wake up na kusikwe na rent I think gigiri inafaa kwa place ingine ile
raio gazina hepa hiyo area unajua
yeah,
na imagine raio hepa hiyo area
you guys jo
saizi vile tuna
the rich also cry
you guys saizi vile tunabonga kuna raio nizapata saizi kuna raio kwa pahali hapa Kenya inalala tu kiko na deni ya
2.2
ya red I love kwa Instagram kiona. Hawezi notice this dude is going
he's going through
soft,
it.
Soft like watu ni mabaga sana. Like
hizo ndio raya ujichocha online.
Eh.
Hizo ndio raya ujichocha online. Bado kuna raya fulani. You guy iko kwa Instagram. Na raya zinaidai kuidai. Mabeshte wote mpaka maap.
Like just switch off comments.
You guy just switch off. You guy nguo mpya. Haters going to talk you.
Yes, switch off the comments. Yeah.
You guy haters ni zile raya zinamdai.
It has gone. Hey.
Eh, Joji, inafika gayo level jo. Everyone is a hater. Cuz mimi nichekaga sana. Kuna ira ya inaitwa Kobia ama ko whatever. Ira iko inadaiwa na mtu yua Kibaki. Ira inaishi tu kwa keja jo ya 350k. Haijakuwa ikilipa rent. Alafu unaona pale jo mandai ziko kwa kwa nini kuna mpaka Maserati hapo kwa parking lot. Raya anapiga ngazile picha. Sio zile raya uko unasema zinakuambia work harder. Shindwa jo I'm working hard. So raya kaa hizo napataga like ile kama yeye kuna time ilifika ati ame I think alipelekwa kotini alafu akaambia judge that I'm going to pay 996,000 sindio? Cuz ule demi code wait saa tutoka kijani hawezi lipa. Na shindwa 996,000 sima tu shopa deke jata ya 80k a whole year. But still koko na materati ishi place yote mwambia garaya hivyo mimi nikiwa na materati yangu you guys taki kujua naishi tu kwa kijango ya 40k mko I'd never live in a rental like, kila mtu na maisha yake kila mtu na maisha yake mimi ningekuwa si milionea singekuwa na watoto watatu na huko na watoto wanne kila mtu kona unajua
hiyo kwa nini watu penda ku distrae ukibai ndaye jo unasikia hiyo ni kitu imeraya zimezoea. Ukisha chukulia tu ndai ya nguvu. Unasikia na umejenga, unajenga sana najenga nini? Najenga nini?
Najenga karomi. Ama si unatoa hiyo, nimejenga moromi. Kamtoi gako kanatoka. Eh,
inakuwa hivyo. Hizo raya zinakuwa especially hizo area kaa Runda. Raya iko na confidence jo. Na ilipagi hao. Na confidence yake iko huko kwa roof. Hata hizo area zingine tu kama you know is my store kama ziko Langata wapi
akina Kilimani people are going through
Kilimani unapata raia kwa miezi 8 jo hata nilikuwa nauliza utakuwaje na miezi 8 Kilimani na ghetto kimaliza miezi 2 you guys
unapata hizo ni zile landi maybe iko majuu alafu jo kuna ile malandi wa anaenda kama juu si ndio alafu after some time anaita watu wake so inaenda up like the whole family iko majuu but a trust family iko Kenya ku collect do yake so inabidi adeal na wewe kwa majuu hey raya kai unaweza ipitisha yeah jo tuseme kama saizi maybe landlord wako landlord wako ni Natal Natal iko Colorado hai Natal unaweza mpitisha je waka nashtukia yeah Natal ni landlord wangu jo amejoin live restream Now take him out and you go like, I'm not adding this dude.
I don't saw me comment, Zach.
Yeah. Ah, see, saw me comment. You go like, you'll have to pay the hand. Zee, kuna waga na? Ile ya, block.
Ile ya uneza block.
Moderator. You come coming to Kenya.
You guys wanna go back alive. Wanna pick your picture, video. Mbiangalia hii jikoni, inakaa mtu wako na pesa. We ngoja Amerika na kutumia.
Yeah, so kuna kwa hiyo raha ikiwa mbali. But kiloni bamba na watu ni, watu wanapenda that soft life, eh? Alafu pressure za Instagram. Unapata kuna people who can actually afford a very comfortable life.
Yeah.
But Instagram imefanya hawaishi poa. Unapata msia naishi maybe kwa keja ya 100K, sindio?
Yeah.
Na yeye uingiza 120K kila mwezi. So achi ki 20K hezi survive. So with time, rent of course itamletea shida. Ini raya unizapata maybe place, anizaishi vizuri kabisa na 30K. Unajua kuna neighborhoods. Akera house with 30K. Hata even akina Ruaka, sindio?
Yeah. Yeah. Area mob, I think, Ruaka 30K ni decent.
But you guys unajua Ruaka on Instagram and Kilimani on Instagram, they hit different. You know?
Yeah.
Jopali ukol, I'm at Lovington Shopping Mall. Chaka.
Yeah.
Lakini unajua, I'm at Ruaka Shopping. Yeah, Ruaka shita nini? I'm at Ruaka. Funny, man. So I think you know, soft life in Asumbara.
Ruaka na siyaka ni the same.
Yeah. Raime ni nini?
Alafu shida moja na hizo neighborhoods ukiwa na door pia. Wajua ukiwa Malika Langata tuseme si Langata but neighborhood tu kama hizo wanasema Ruaka. Ukiwa unaonekana na raya ni kama unaishi beyond.
Yeah.
Means zako unakula kula tu pizza like every day. You guy unakuwa hard target you guy. Madingo anaanza kutafuta.
Yeah. Mm. Unaanza kwa who's this living this soft life. So inabidi
raya a risk to your 70k Kilimani.
Yeah.
Bale yende madingo.
Lakini unajua kuna raya pia the same to kibonga about zenye zina struggle na rent. Kuna zenye zinaishi bure you guys.
Yeah.
Kuna ukienda place unaona nini kama hizi raya za Aluta. Mna bashi naisha 5 raya joy jam catch. Ali bleki saa 5.
Yeah.
Unafikiria riteijo. Mse kumbia kwa kwaki.
Kwaki ni club. Akiamka asubuhi.
Sige kwa kona. Yeah, kuna raya ufanya hivyo.
Yeah. Nizile raya unasikia, he's always the first in the office. Mwende ofisi kuwaga. Kuna kuwaga na ofisi kaa hizo, najua?
Yeah.
Zile choo, kuna mpaka place mtu aneza waga. Raya nenda, wale choo inawaga haraka. Mnapata, he's always the first in the office. I think pia rapcho shaiti pati yaga story hivyo. Kuna like raya fulani. Ilikuwa mtu wetu wa nguvu sana. A reggae musician.
Jina tumelibana you guys. Yeah. Kwa sayana ishi soft life. But alikuwa na doza hapo tao kwa ba.
Yu raya ni raya yetu jo. We Buddha, you are inspirational. We ni mtu wetu. Neza kutaka kuwa iko nene. So wacha tu kutumtaje jo. I and I. The rasta mwana bafu chafu inadibili. Hey, ile ngoma yake kwenye ndagaji.
Unita mungiki kwani we ujui rasta na pia.
You guy alitoka hiyo ngoma siku ya mungiki. Kuna place ange perform. As it was na mtu hatake. But ira ya kuna time life ilikuwa imemnukia. Niarifi yangu sana. So, kuna time life ilikuwa imemnukia. Kuna club flani hapo tao. Nikuwa metakenezwa poa sana. And then kwa DJ booth, wamechukua ka gari ka scrap, ka Volkswagen. Hizi za kitambo, wameka turn na design kamekuwa ka DJ booth. Lakini bado hapo chini unaweza ingia. So era hili kuna come you guy. Mili kwa ndaga hiyo club, kukata maji.
Yeah.
So nikuwa ndaga era hini ingia masaya wachawi jo. Saa 5, saa 6. Alafu wana mbio kata maji, anagotea raya zote zile ziko kwa klabu. Jio likuwa nakama po
ya kutuwa
chajua na makastom.
Housemates.
And then anaenda naanza kujifanisha rabonga na DJ na mic you guy. Zina short while ame disappear.
Unashindu ameenda hapi.
Hey, ame bonga na DJ. Hey, even ojo tu vile my MC.
Yeah.
And then ame disappear. So kumbe pale down. Kulikuwa na cushion ilikuwa sponge katu ine ilikuwa tumepangwa hapo down kumbe ilikuwa bedroom you guy. Sasa DJ akiwa pale anachunga pia mamgu njo akidj mbaya anakanyaga hiyo raya
abafu chafu
anakanyagua ndevu you guy.
Yeah.
Raya inaamka
zile za Ian anageuka na amtu chafu.
So ilifanyika kuna raya nyingine ilikuja ikajua hiyo base. Because ilikuwa hiyo bao watu wengi wanakaa.
Yeah.
So hii raya kaanza kama kudozi pale. So kuna time amekaa msi tuko hapo hivyo. Rae imekaa. Imekaa. Juu si tulifika mahali tukajua hapo ndio hiyo doze.
Abafu chafu. Yeah, yeah.
So hiyo rae imekaa, imedoze. Hiyo rae ilikuwa nafikiria atatoka. Hiyo rae ilikuwa inatoka. I think alikuwa anafanya job huko kwa bao or something. Alikuwa anatoka kitu kama saa 8. Hiyo rae kakataa kutoka. Hiyo imekaa na mabeste jo. Ilibidi ameenda hapo jo. Ilibidi wao imetokea hapo chini. Amuka wewe.
Silete Babylon.
Yule iko kwani ni kwako. Ni kwangu. Eh, sasa ya DJ anajaribu ku mix lakini kuna third world war inaendelea.
Literally third world.
Hey, no. Third world war.
Because your housing, clothing and shelter. Ni human right. Yeah. You guys na housing.
Unajua, hapo kwa DJ kulikuwa na kamlango kadogo. Kale unafungua ni kaka hao. Unafungua ndio ingi. Ungeriyo na raya zimetokea kwa kamlango kadogo. Wameshika na mashati wameanguka chini. Wani hapa ni kwako. Umegeuza baa nyumba yako.
Lakini unajua imekuonyesha vile abafu chafu hiyo Raeli kwa survivor jo.
Hey, one survivor.
Cuz mimi bafu chafu the first time nilimuonaga ilikuwa ga University of Nairobi. Ige. So in a University of Nairobi unajua University of Nairobi waga like a country within a country. Inakuwa ga zile zako za Lesotho. Zile ni kama ni embassy. Like yes makaraone zaingia. Lakini do they have the jurisdiction ya kuingia huko? So bafu chafu alikuwa gana best yake hapo University of Nairobi. They used to live together. Unajua? Ile like ungepataka uko na ka inaitwa nini? Ka cubicle kako. Alafu you can bring your dude. So dude inza come na mattress yake iweke kwa floor, si ndio? So ilikuwa ga hivyo. So
ilikuwa ga
hakuwa student. Yeah. Yeah, imeishi Nairobi bila rent for long. Alafu ukita unajua kwa nini naponga jurisdiction. This dude was doing illegal things, selling amariwa, no? Yeah. So kuna rai kwa niambia gajo kisha gayo room yake na babu chafu. Si rai kwa ina nini? Chini ya bed jo ina baki me pool basin. But that's only weed. Kuonyesha jo chiki zo grains, chiki jo, yeah, you know, yeah, ina kuonyesha some weed, just breaking the law and living illegally. Yeah, ilikuwa raya moja ya ajabu.
Yeah, lakini ni raya imekapitia.
Saizi kwa majuu,
eh? Ashaishi baka kwa streets.
Yeah.
So before akama hapo, actually ilikuwa ametoka kwa streets.
Yeah.
So hiyo ilikuwa ni kama ka upgrade fulani, because hata hizo raya za hapo zilikuwa zinamsaidia because ametoka kwa mashida.
Hey,
but hii at least niliona paka kuna mtoi. I think ako Sweden ama Netherlands. Yeah. Siko sure but ako moja hizo country.
Yuko kuna kuangana a certain level of poverty ama a certain level of safariation that only a white girl can see you in her future. Hey.
Your potential. Yuke,
kuna ile na nishasema gai kitu na kuna dem alibaki ame take personal. Akisema like oh you're promoting white supremacy like z niko nasema tu kweli jo kuna level fulani ya poverty ile the only way utajipata Kilimani ama Runda ni demlami cuz I think au kuja kujamisha mabuda zao. I don't know why they do it but unapataga like hiyo raya uona fiki kuna demu yote wa Runda angetaka story zake
zizi
eh basi hizo nachiki naishi Swizi inaishi vizuri jo iko zileza huko ni kuzuri sasa abafu
chafu ako kwake
abafu chafu alafu and then again unajua amepiga reggae for a long long time.
Ame try
kupiga reggae local reggae bila kuchange you guy. Amekuwa to the same guy because bafu chafu ni zile raya anaweza sema hajawahi change, ako to the same.
Yeah, true rasta man.
Unajua ameishi majuu miaka mob. Kuna raya zikiishi majuu hizo miaka ameishi. You guys kikuja Kenya utaamini.
Yeah.
But ako to the same.
Ana chant down. Alafu nini? Supati na guys stories za say like because that's a story of triumph. Najua msali kwa nalala kwa club na nalala kampo halipi rent. Saizi anaishi place poa. That's a good thing. Cuz poverty waga guan. Poverty ni guan design nyingine. Nasemaga kuna jokes you make jadishi for example, eh? Vile ukienda kwa hawa ya mtu ukaribishwe dishi. Unafaa ku understand. Unafaa kuwa unaangalia place huko. Mimi nikienda place kama Runda, niuliza have you eaten lunch? naenda kwa like no no I've not eaten lunch mm-hmm. as long as it's not Kobia's house because mm-hmm. Kobia pia hajalipa rent said that one shida
paka ni unajiuliza pia oh it's lunch time
mm.
oh, time flies
mm. mm. but nikienda kwa mse wa ghetto and invite lunch nitakataa hata kana sikia njaa hata kama tumbo inalia not cause that ina ring ama nini but cause he needs that meal unajua hizi kwa naishi ghetto anaishi ya safariation, insecurity, ya nanusa mavi, na ikona, unacheki. Mm. So, out of vile respect, unakata, kuna like, niko sani, nitoka tu kudishi, unacheki. Kuna fakutu na yu, nimetoka tu kudishi. Bada napata kajua, ya, nimeingia juo slam, jo. Mpata juo msea mepika kuku, ya kienyeji, ya nuna juo to this dude. Umekuja as a surprise visitor. Raya mepika kuku ya kienyeji. Yanya unaona kuna kuku ya kienyeji kwa hile sufuria. Ige kataa. Kata tu seme jo staki chakula. Afu na jo ushe ino tiki kule time. Unisa chekiu chakula ya raya jo yiko samchu. Azo time ino apataka mate ya taka tuku. Sa ina bide. Uimeza tu lakini. You play it hard. Kuzi nafaa kwa hivyo. Kuzi raya. Raya mpaka uficha chakula jo.
Lakini kuna raya zingine wagazi na kuambia tu live. Leo tumepika kidogo sana. Atuwezi taka wageni leo na raya ina kula. Kuna raya waganaro, ni hiyo raw you guy. Ati ya umekuja wakati, lakini leo chakula ni kidogo, unaona hata watoto, you guy watu hiyo wanakula tu. Lakini saa kuna wale uficha.
Unisa ficha. Kwa hile nikuwa nasama jo, kuna raya yetu ya, nikuwa napatwe history na raya yetu fulani ya ocha. Sama like, nilienda kwa kama dhare, akalifichia chakula. Saa, ile mistake ni, alikuwa mpika kuku, akaika chini ya nini? Ya kitanda.
Ya kitanda.
Alafu unajua pale mazare kuna Ogwang. Ogwang. Ogwang is a kwa Karen kweli. Because I think, if I'm not wrong, Ogwang inafa kwa ni squirrel. But sasa ikuna manisha paka. Ogwang paka. Hila ni Ogwang. Ikaika paka kaliingia. Ka neighborhood. Kuzo jo ghetto pia waga mnafungua mlango for light
yeah,
sio
yeah.
Cuz there's no enough light there's not even light at the end of the tunnel liga so kapaka kaligia kaka ground nini so, rai ku ina describe hadi ile paka ilifika kwa mlango ile ile kwa riswa ayendi cuz it's going to reveal the secret so paka ilitoka tu na nyama jo yeah na me, I don't blame this dude. But if I'm living in the gate, I don't expect visitors. Just stay away, bana. No. So, you guys, you should feature chakula.
Mi nisha ikuwa mpezi mtazamaji. And mena tu kwa arifu wangu. And then ilikuwa ni Masai kasonga.
Yeah.
Kafika yoye area. Iyo githa ya nini ya lunch. Kasikia wife Joe ni that old war kule kitchen.
Anapika.
Niko na hanga pansi uka. Kwanza unajua ukisha sikia kanga na kanga. Alafu cha mafuta. Direct yoni hanga. Yuhu unaanza kusalivate uka. Ume likuwa na fix ka omelette. Na dibre. Iyo time hata. Ukuwa na njata yoni niko like. By the way sija. It's been long. Yoni onakaa amekunja tu hizo slice zake nne. Kasunda tu mayai hapo kando. Akaika ka Coca-Cola. Kwa glass.
I'm just about to be served.
Katoka nazo amedunga plate nini ameshika plate na glass. Hapo kaenda kaka kwa kiti yake kona yuka. Kadisha kamaliza yuka.
Huko pale una meza mate.
Huko pale. Ira yenyewe naambia ni aje mimi nataka kwenda. Ngoja kwanza ni yeye yoga ni. Nirudi tutokanisha. We had to watch you guys. I had to watch your meal you guy with pain.
Afu yote ni kushua.
Every bite una
meza. Ina make sound, ndio?
Alikuwa na bite na meza mate.
Yeah. Yeah. Nigga, we I think in hindsight
alikuwa within her right because unajua mgeni you're not entitled pia.
Yeah.
And I think to co-headed is on nini.
Hii time ya Ruto.
That time.
Hii time ya Ruto hata kuna faa kwa tu na rules. Usitokee kwa hawa ya mtu lunch time. Na usiku. Usiku ukisikia tu acha tuwashe gas. Tunataka kwanza kupika. Ukalike. Waje nijitoe.
Utoke mbio you guys.
Unatoa zile za sitaki mwanza kunichukia kama Ruto. ikaimefika level hata nini, unajua saizi nizafika level zile raya za ocha wasopika gasembe bigi, unajua but saizi imefika level like even una ration raya na kula tu just enough. So you guys,
mi kuna raya moja sika nchai kutole story, but kuna buda alikuwa itua Baba Dau, tuweke alikuwa itua Daudi. Ira alikuwa tu ni single father. So kuna time alipika you guy sumptuous yenye umesema. Alikuwa mpika kanyama kuota. Najua kanyama kuota you guy, raya kwanza wagona bagenu siyekewe mfupa mingi juu ni kado ni kadogo. So ira vile alipika gay food alikuwa na unga kwa hao. But unga ikakuwa ni unga ikakuwa kidogo, so sembe ikakuwa maji maji, ashapika nyama ameka kando. You guy raika moku big mistake ni kuendea unga. The biggest mistake alifanya ni kuendea unga. You guy paka ya neighbor ilingia juu ilikuwa inangojea juu akirudi alipata kakilamba. You guy kana paka nini mkono analala.
Iraiko mecha mlango open.
You guy mpaka wale wa madhawaga wanauza nini? Hako mecha mlango open.
Ipitia dirisha?
Ilipitia nafasi.
Ilipitia hata sibisha.
Nafasi yuko juu. Yuga wale wa madhawaga kuuza mahindi kwa barabara. Yuga wale kwa naokota mahindi zikianguka. Jura hili kikimbizana na ipaka. Hako hata hakujua kana haribu vitu za wasi.
Afini ekonomia, nani Moi?
Ilikuwa ni ekonomi ya Moi.
Yuga
hali kimbizana nae mbaka kwa mto. Mbaka kwa mto. Akarudi akasema imevuka mto lakini hiyo paka naijua lazima ndaiua you guys aliyeki wanted you guys sema lazima taimara alirudi
ama kuna animal rights
alirudi you guys kwanza akachanganikiwa akaunga chini ndio amekuja alafu ilikuja kai imetoka imempita imetoka hii you guys alikimbiza akiwa naunga kwa mkono. Sasa ile sana sema shika huyo so, yeye zinafikia mwezi.
Alafu
guy tangu hiyo time
yani yeye anacheka juu this dude new kabla yake kwa hao alijua what has happened.
Right to tell your story. Ilisema nilipata paka inajipanguza mdomo. Hiyo ndio kitu iliniuma. Paka inajipanguza mdomo hata iwezi toka nje ijipanguzie.
Adua managuonyo gima ili kusidwa ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako. Yaani baby